Mahi nama iwa tekau mā toru. Whakarongo ki ngā tohutohu, kātahi ka tuhia ai i tetahi pikitia, he whakātu i ēnei kōrero.
Tuhia he wahine ki Wainganui i tō whakāhua. He roroa ana makawe. He pango tōna poraka, ā he kāhurangi te kara o tōna panekoti. Kei te titiro whakarunga ia ki tētahi waka rererangi i te rangi. He whero te kara o te waka rererangi. Kei muri tētahi whare i te wahine, e rua ngā wini o te whare, ā kotahi te kuaha. Kei te taha katau o te whare te kuaha. Me tuhi tētahi rākau āporo, e koe, ki te taha maui o tō whakāhua. Kei raro tētahi paihikara i te rākau āporo e tūana. Kua o tīni me ia koe? Tuhia tō ingoa ki raro iho i tō whakāhua. Huati tō whakāhua ki tō kai whakāko. Mana koe e whakamōhio ki ngā mea e tika ana e he ana rānei.